Black Market Records.
I'm gonna make this one.
Nitapitia kila kona, minisha kuwa shenzi. Na mwendo wako meninoga, tu wengine niwezi. Na kwenye giza na kuona, kwani wewe ni mwezi. So where you go, mimi nyuma yako huyo. Nataka unipe alikomo, can't live without you my baby.
Come on,
so far, so good. Make a combined space.